Nishimu wande na zoboe tena, sinajua man. Jio. Dodoka ndio mixtape, sinajua man. Jeki wa kilavwa. Jeki
wa kilavwa.
Baze. Gori. Ya.
Shimoli. Big things. Agwan, I'm here to say. Badder than Sancha Gwan, kiss my mini stay. After Katrina and your next disaster, the untouchables. Minka, wanyama, ugini tanguria kama riga. Next, ni premier. I'm here can be the unbeatables. Naruki Manchester, 355 na quarter. Patrion kama lecture. Sambamba na political kingpins wakitangaza. Maono na onyo, kanenge ni bakizaki kundonyo. Fuck the system, no plan evil. Oregon na ma simple. Shims the boy, hip hop venom. End of it all, blame it on the Mason. The end of from the beginning of the fall, Edo. Bendera juu ikipeperuka na upepo. Unaleno kanyari pia ripatikana victim. Defense pengine chonjo. Power na kujua akina awa. Yule ni limpa chanjo. Mimportant kazi reproda za ako. Industries writing sheria ni za akina wako. Amos na keri yako. Usinyoneshe meno kasi mauradi fako. Wako na ibiri menopause. Merry go around. Na mabera miskim. Grand scheme. Na maangrolism. Letters ni mamisim. Pengine ni fishy. Yeah, ni fishy.
Itabidu wa kairanda mwata kutawa shalambwa.
Shalambwa.
Itabidu wa kairanda mwata njipatawa shalambwa.
Shalambwa.
Itabidu kaya chonjo amu tajikuto shalambwa.
Yeah. Ushalambwa.
Itabidu kaya rada amu tajikuto shalambwa.
The boy.
Ushalambwa. Tunafunga mwaka nika waislamu Ramadhani. Kurubi nyuma tema chali yangu misi dhani. Cause God has blessed me niggas KSKB. From Jan to Deck life is sure be free. Wakutaki mazuri wanataka kiza makaburi. Wakutibiwa kufungie dando kulea kuriziki. But from zetu kali kwani unanitanga nani. Kubuka the boy man niko dani ka serikali. Hip hop do busy yani kukibiza mwashilingi. Etibegu miabili ya waradi ya wa mafimbi. Inabidi kuwa chonjo amu tachekwa ukilambwa. Na zangu ni moto sikiza voko vile shumendro. Na zipanga inonda ni ka formula dental. So kicheza kwa biz piga tizi kwa komento. Izi ni vital na si accidental. Ni shimoni na the boy flow ka electros kwa metal. Itabidu wa kairanda mwata kutawasha lambwa.
Shalambwa.
Itabidu wa kairanda mwata njipatawa shalambwa.
Shalambwa.
Itabidu kaya chonjo amu tajikuto shalambwa.
Yeah. Ushalambwa.
Itabidu kaya rada amu tajikuto shalambwa.
Ushalambwa. Waku karanda doma na tuna walamba. Kila msi hasi kivyake 1-2-2-3 number 3-4-6 the boy mina walamba. So kana kutisha ngoji tie kamba. By the time shimoli afika utajipata shamba. Anibita butusha ndodoka so tuko available.
Jusha lambwa uko edible. I'm more like able. Kuna uhuru kwa neno. Alikuwa moja wao sahii ni pepo. Uridungwa fikra sahii na pepo. Mazinga ombo yata kudunga succession. We had na PS seduction. Shims bro. Yeah.
Itabidu wa kairanda mwata kutawa shalambwa.
Shalambwa.
Itabidu wa kairanda mwata njipatawa shalambwa.
Shalambwa.
Itabidu kaya chonjo amu tajikuto shalambwa.
Yeah. Ushalambwa.
Itabidu kaya rada amu tajikuto shalambwa.
Ushalambwa.